Tshifanyiso tsha vhufumi na vhuṱanu na vhuṋa. Mushe e kha thavha ya Mudzimu. Exodo chapter 19 from verse 1 to chapter 20 verse 17. Pisalema 19 verse 11. Yohane 14 verse 15. Vhaisiraele vho ḓa thavhani ya Sinai. Mudzimu vha tsa kha thavha vhe kha mubvumo na kha lupenyo, vhe kha makole na mulilo. Mushe o gonya nṱha ha thavha, Mudzimu vha amba nae vha tshi ri, "Ndi nṋe murena Mudzimu wau, u songo vha na miṅwe midzimu, u songo shumisela dzina ḽanga thungo. Elelwa ḓuvha ḽa vhuṱanu na vhuvhili, u ḽi khethe, hulisa khotsi au na mme au, u songo vhulaha, u songo vha phomphe, u songo tswa, u songo hatula muṅwe nga nḓila mmbi, u songo emula thundu dza vhaṅwe." Nga murahuni, Mudzimu vho ṅwala milayo heyi na miṅwe milayo kha dzimbaba dza matombo. Mushe a ḓisa dzimbaba idzi fhasi ha thavha kha vhathu vhoṱhe uri a vhalaye. Ṋamusi ri a wana milayo ya Mudzimu kha fhungo ḽawe ḽi re Bivhili. Mudzimu vho amba uri u vhulunga milayo yavho zwi na pfufho khulu. Yeso enevho ori, "Arali ni tshi mpfuna, ni ḓo tevhedza zwe nda ni laya."